ya tele tele kwenye viuno moto nyuma ya nini mendeme leo paka majogo jiachie usijibali siyoriga unjumbiko mama weni kane kane
mama funga kila saa na mimi nitafunga kiko ya leo si ya kitoto kile malemba utoboy
baadaye nikupatie mkongo usinye miuno ya yondo yondo apate haji chochongo kupakie mpongo kufinye miuno ya yondo nafatera jicho chongo chongo kitanda ninga ganga
kama unachizo si jibane 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 kama unayungu si jibane 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 fanyo na kato si jibane 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 huku muna ni wango si jibane jibane jibane
si utakuja kwili sungula mili nisi utapili
fate mkondo nibidu weadi kitanda nipe muno raru fombo ainuke babu jongo majia fate mkondo nibidu weadi kitanda
kama unachizo si jibane 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 kama unayungu si jibane 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 fanyo na kato si jibane
Daddy.